Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
gañi kante to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Seku jamñal sakraɓe heeɗiɓe. Yimɓe taton iwi henno saabi choléra le cercle en songo ñawɓe woɓɓe dunno gontoon dogotoro enna darde gouvernement o faaba yalla hadde yirwere oɗon ñaw. Banggal lebbi tati golle premier ministre Choguel Kokkal mayga goto fof no famiri wonno hollitiɓe wala fof ko bilti. Balɗe yogaje hannde ko gaz majji Bamako ɗo julaɓe mawɓe gaz holliti yo batte ñamani mabɓe yoɓaka ko ɓuuri milliardji sappo maɓe ndewata laamu o. Ɗi woni sembe kabaruji amen hannde kikiɗe talatare sappo e nayi lewru septembre hitande 2021. Bisimilla sakraɓe. Holtama wiide ñawɓe kolola mbiyanna to en songo toon laamu gawo gila yontere ƴaɓɓide nde helle ko gonɗini ministre cellal yimɓe ɗiɗo mbiyan tawrama ñaw o ñande go sappo e goho lewru septembre. Ka noon e wi dogotoro en cercle en songo yimɓe tato jawti ɗiɗo mbiyan jeego moon no wondi sawrede jamma wembinde dardi laamukoɓeɓe faawa yalla hadde mbiyan yiwere oɗo ñaw o. Keɗɗana ko ɓen Adama Amadou Haydara du fayta ngo Alisisi.
Labe Zanga nokku gonɗo le cercle en songo woni to ñaw choléra o yuɓɓa ne arande hooreɓe kumaniɓe cellal oɗo nokku ka ana waɗa ko wawi fuu yalla ana haɗa waytagol ñaw o e yimɓe. Ga kasen nduɓe kolliti wiide eɓe kasindini e balligu faɓe keɓa martinde yimɓeɓe kumpa hono watta fa rento iwde ñaw o. Docteur Abdoul Aziz Mayga dogotoro en songo ana heɓa balɗe ɗiɗina balɗe tati jon cuuɗi dogotoroji amen ɗi holliti wiide wonmo ñaw choléra o woni e muɗum. Labe Zanga o neɗɗo paɓɓuɗo nde gendiɗi balɗe ɗiɗi iwruɗo yoro caggal ko ɓetti gendi ko suka debbo mo dow muɗum warta sappo e jeɗɗi heddi hen caggal ko reddi dogoru kae toure nangue ɗum balɗe ɗiɗi caggal muɗum gorko moɗo goto kae suka jokole goto kañum en ndu heddi ken le suud dogotoron. Hande yimɓe ñawɓe jeegom wonimɓe ne jogui le suud dogotoron gonduɓe sawre Labe Zanga. Wargol oɗo ñawka ana wembi sanne yimɓele gomɓe le gallure en songone eɓe narda gouvernement leydi ni waɗa ko wawi fuu yalla ana heɓana jogolal oɗo ñaw. So gonga o ɗum ka ana wimbi men sanne ɗo e hunde ko wi amen fuu wala hen ga miɗen pawi gikke amen do Allah kañum gouvernement leydi ɗi ɗum woɗɗamin sanne miɗen kani wadde koye mbawi fuu yalla miɗen ndento iwde ñaw. Wartugol choléra o le cercle amen o ka ana hulɓini sanne. Ɗo immadaraji kantiɗi waɗede fewde oɗo ñaw dunki hen andanɓe kabaruji ɓiriɗe cellal ka ana narda yimɓeɓe rento waɗa ko wawi fuu bangal channel koto e hakkune dabiriji kantiɗi mbawɗi woɗɗintindeɓe iwde oɗo ñaw.
Sakraɓe am ɗattu taklaji mon dow kabaru ñon bangal bembe amen Facebook kadi Twitter. Iwde sahalla yahde ɓaleri fangude wuddu ndu men ndemoɓeɓe na gondi e ti Allahji mbiyan ko ɓuuri tawani holtama ko ɓuuri mbiyan ujunaji temeɗe jetti ujunaji noga tonnuji haaburimo e kañe ko ɓuuri ujunaji e mbiyan millioji sappo e goho tonnuji ñamri donta hikka wonande gollirde mawde mbiyan demal Mali. Ndenno bangal muɗum keɗɗan foof tan Oumar Wagol Ousmane Nyalbouli.
Kanko Aliyu Diko laamiɗo kabaru demal le région gawo o o wi saha leydi Mali ndi ana jogui tiɗallaji ɗiɗi mawɗi ko nayri bangal ndungu o. Wayde ndenagu nokkule goɗɗe ndemaka kañe kammu odu toɓay nokkulɗe ndemaka ɗe woni burra fa jottiɗa wata guna le laamu en songo.
Le région gawɗo demal ɓuuri waɗede yo le laamu en songo le o nokkune arafi ndenagu o tiɗɗallah mum ana wodi sanne.
Ɗiɗo tiɗallaji gooti matama le région mofti o so wona le seno ngo ɗum woni seno bankasi kañe koro ɗeɗo nokkule demal heeɓi wadde majjun. Noon kanko noddete dewta koni goto e kumniɗo kabaru demal le région hollitiri wiide
hedde motti duwansa bangge goto jenne wembere ana wodi sanne ko hasindina bangal yirwere heɓaka rafi ndenago o waddi toraji sanne illa fuɗɗode fa wattu gonɗen joni o.
Les réseaux sigaso kay ɓe mbi demal hitande hikkande eɓe gikkini gikke lobbo no suudu humniɗo kabaru demal o wondu toon ɗo hollitiri wiide. Ɓe mbi ƴiwolo ɗe gaɗɗi toon fa waɗi bonandaji le nokkule goɗɗe ɗum laatiki sababude so awdiji goɗɗi kasen an toon ndiyan kammu munni ɗum. Keɗɗe mo kanko noddete ɗo Mori Silla kanko laami kabaru demal le région sigaso komo sifi dow hen.
Fay e tawede toɓoji gaɗi bonandaji fay e tawede du engrais ji ko hasindina heɓaka ɓeɗen jogui gikke lobbo heɓɗe newguji fa heewa ko wawi nane
tawede wiide ɗiɗo tiɗallaji matama fuu laamu o wi hono ko yelino ko nayiri bangal kettal ko ɓe ƴaɓɓoto ɗum jaati hitande hikka nde.
hippogol terusen ngwadama nyat mir nyal altner de fewde posto ben larme malitu mawto no serko yuroso lamu kuchala on watu goto hippogoji kewdi nangondi wadede fewde e jamare le wuddundu nana dum sobini egugol himbe le hobbe yade lendu kuji di denago woni e mudun kedanna ko heban fatiya tare do fostango alsisi
lewi communique goto soldats en kumani ben denago wakati 2h jamma terroriste en be hippi d'accord militaire en gondo mawo mangal pade didon yonki mu en heddiken terroriste didon kanyu endu waram mutu ngai chapan jena go kay kaki kaborde hewtama non holitiri wide dewterani soldats en kumani be denango be ka holiti fa handele dewterani wide lugago ngol ana wondi wadede fa handele odo nokku li wudu leedi ndi dede hono buyagiwere bewani ponda saba manije nazabugu zanakoro monko le region segu yimbe mu en fu ana wondi nartude hore mu en sabi gidali terroriste enbe o hewe yimbe taykoto be ka fu holiti wide datol gotol gondo to le nyaloma hande mawdo wartide janle odo nokku ka woni tewtude haldude amerien gube jogibe kaborde dum e tawede mudum fu yoga e mabbe ka holiti wide dewte kaldal kawral cininangal hakkune mabbe jamarnde ka holiti kaddi mudum
tagal balle tati golle mbi premier social kukala mayga yimbe la hebe holiti mbien ko fami ele ko golli ko iwdi kay yotade kutiala fangude kulukuru goto fufu e no famiri won holiti be jati wala ko bilti bangal hejo golle makko gobe ko halti holiti wide no lati fufu kay wadi imadara fewde en jibu jawdi kedda no ko ban hejabe amen du faytango alsisi
pour les 100 premiers jours
le bitati jong ko kanko premier ministre o noma so wada premier ministre ila o wari du so gonga o wala fu minen ka ko min jihi wala fu ko waiti wala fu ko mi wide du o wadi mimi defo kuchala tidalaji lati sababu hippiti de lamu ibe ka o fu wala ho waiti mudi rafi de na go ana do rafi de yere suka be amdu muti yade ko chogel ila wari wala fu ko waiti kanko wala ko wawi yede wadi so hadno aminka chogel jabatan lata de premier ministre lady malindi tidala mu wolde mudu hande o ana tidi sanne wida imin tinandu e wakati tuske dum tawere neddo mo lati dafu
connaissance des noms de pouvoir les résoudre en un temps record
anawara balle kewde so mbiyanno ku rafi gaz na li ramorde leedi malindi so jamarande anda ko sabi julabe mobe gaz holiti be ngoti hinade dun sabi nyamade mabbe miliyoji 10 mbiyanno yobaka wonande lamu o notortobe kay dardi lam ko be huntandi kabar mudun hore kedana ko ben kalifa guita do fesango alsisi
njeyobe gaz le leedi ni ka holiti wiide nyamane mu en faahi wana gouvernement o e juude mabbe wana hunde ko yaafi e juude mabbe waddude gaz ngaji mabbe le lumo ngo faabe njeya dum so ni be ngata le hakki mabbe non holitiri wiide Abdallah Babi ko to le fedde noddirte na société interafricaine de gaz le wi mako e mendewa gouvernement leedi ni jawdi ni adar mudu yottoto milliardi 10 sefa do wana hunde ko yaafani be e be njidi tan laamu leendi yobabe ko be kandi dun tan waabi walude be sakude gaz o le lumoji di rafi hebugol gaz o ka kutteje mudu ana mawni sanne juuda jamarnde le wi mabbe gaz o ngutti hebede tidala one ana waawi hewtade homo fu holitama wiide fati laddede tacce so duppe kasin gaz o dubbe ngala ngonga o be bembabe kambe ka hande be anda fu hono be ngatta aljumaare be tiine tagal jidal ngangal hakkune mabbe gouvernement leedi ni holitino wiide gaz mo kilo ngaji mudu warta jeego teme nay nyakul chapan jeddi sefa han yeyede
habugol musoro e hunde andade le adunar allandu kanye e leedi madindo e ngol yela le dina islam en e dinaji goddi kanon robe yogabe kay yutan nyen kambar gilli madun daraja notortongul yalla e bedro famu do nafaka mbien habugol musoro fawde e robe kedanna ko heban en kanko lalesha wal aisha walet lalesha walet info do fastango alsisi
ko hew e rewbe chomotobe ka fu no wadirtani ana serti yoga kamar dina yoga be do kamar ana wela dun dun e tawede mudu fu wonkolti be do wiide kanyo enka dum tedda e juude mum ana wela kan wattude chomorgel sabi dum jina alslamako o wajin bindu mi wattai chomorgel sabi hore ande ko mora mi le watta dum sabi jina o kayndu sabi ko yimbe mobe holiti wiide debbo hore mudum hana yopirede ni sabi edum jogi kuttaje kewdi ah minka chomorgel angel yigiti dum chuddo le finatawa somagol ana rena rewbe iure gite worbe non holitiri wiide jaje sango dunke andan o kabaruji bilide finatawa debbo jongari jogi do sukkundu fa heewi kay mo caldi mudum ngardi hana yuppirde dum ni sabi edum waawi imminde bilisa worbe dum sabi so wiyaabe dento be ngatta chomorgi fina tawa amen o do jina yoyi to gonga o debbo wona chomido o bilisa mudum ana mawni san amu waawi noddude seydan kutteje mudum du ana mawni san hono no jina alsamako holitiri dum ni somagol ana yida to chrétien en be to dum misali mudum le injila holitama wiide rewbe chrétien en ana somono faabe mbawa anitidde homo woni be kurtinta na homo woni gorko mabbe hono no sedoto kawar worando Jacob milno do kanyuka Rachel woni mo hurtinta tawi Leia woni mo hurtini
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe mbiyon ne kabaru amen raison ngay di mbiyon to kay ton hultama wiidi kawrtal wada manyir aswere sappo go liw septembre 12 sisli yeddugol sariyaaji yabitere mbiyon rafi jukungo e ko nandi mun en hakke noga won hejaabe mbiyon bale robe sukaabe ngari e galdo kawtal mo ngafana mudun wonno to tondiri hakkilaaji do hakkeji to monte en landini ngal woni amsti international mali bangal projet osip e do itugol kalisi union européenne to mahina ton mbiyan cercle baflobe hakke chabantoto robe mbiyan maaji ke yontere jabine de sijoji e juude mbiyan be holliti kasintene mabbe ndiam cini dam chateau odo chateau imben iminodo basi mawdo hakunde mbiyan wad sabi suma jep teti non jogola adpm imben odo chateau hunde mitunde sanne fedde jeunesse nokko gilla aljumaari jabine de sapu liw septembre ndiam tacci imben tacci to mahina ton sabi be do jokolbe ngelibe suma jep bamta jogolo o bonni kaki guldirde adpm en timunan na kabawri di to kuchara tun do holta wiide hakke sappo hewbe yimbe ngadi mbem majike kenyan sappo tati lewrunduru mbem na do mbem bangal fabade junugul wattu transition e bi landini be me fana mudun mbem na yo wadde imadara do inde sherif nyoro yalla o do transition na junne non no kambe maytobe totil katalki gouverneur kuchala sakwa dun timita kawar jamen hande mituna wa sar fu fumtari do bembal amen 3w.dotmay.org ma do don vraiment 37321 do de yotere meden magazine Sido Tamani yewtere meden magazine yu fahande madara di gondi e bangal mbiyan yiti mawuri noga di lew septembre mbiyan bamtare leddi malindi mbiyan du makko tapandi jogom e go ndenno hande kanko mbiyan Moussa Malle Sissoko ben yewtidi e journaliste kany don bindo dewte dawda tikiti hultido wiide dubi jogom arandi di dubi jetti arandi di tan ndi makko lati ka hakika neno kedi di ka fu yu tor fa yota do gondo do keddanna foccita mo hora en kire jam sakira
du 22 septembre 1960 au 19 novembre 1968.
Le 22 septembre 1960, yottaade 19 novembre 1968, en taki wiide leedi malindi na yiwon non no feewiri der leedi ndi e tiagal leedi ndi. Yu batte wattu mudun laamu gondodo tun hinni kesadne golleji kewdi rufu bangal nafakaaji malinkobe be. Tidalla mo gondo mudun joni o wona fi 2012 fuddi. So gonga haale yo gila coup d'état 1968 non. Wakkat jono so ne ewi alhal leedi ndi bangal jatteji holtoji yirwere kebe nanga hakillo malinkobe hewbe sagamune heba ka fi bangal nyamduji finatawaji kebal e kunande mudu tabande jeddi e joyi le temedere maro ko nyamaten fuf tiagal leedi iwrata hakke tabane jetti le temedere dun kasintine nyamduji amadi fuf tiagal leedi iwrata tabane iwde 1960 warde 1968 mu tiangul hore di do nyamduji de na yirwi non fayotaade tabande jeegom le temedere bangal bibe jolo leedi ndi tabande nay le temedere tan iwrata non tiagal leedi ndi ɗum ne nana noon no wakkat joni o yimɓe na hulta wiide hakke ɗiɗi ley tati leydi ndi fof yalti juuɗe laamu o wakkat joni ene kedde anndandu fof na ɗo enne bangal habtiɓe mabɓe dow inde ndenagu e kañe nafakaji leydi Mali jiiɓu jawdi kay hono ni jam jarateɗam ni jangniɗe haala mum wala yo hono ni e ngalaɗi jaate fay hunde yiriwata bangal muɗum jandeji ɗi anndatake mande ɗi fuɗata mande ɗum ɗi timmata yalla leydi ndi da hewta ndimakko muɗum ko sambini ngol halkugol alhaal leydi ndi yo tan batte ɓiɓe leydi ndi hinnaki ndiɗo leydi onen koye mon teke yigaji leydi ɗi fof junngo hoɓɓe goni sangu mabɓe goni hen ɗi hono ni e ley leydi men ndi e ley ko ƴaɓɓi rewɓe ma worɓe ngala noon piɓe dabare yalla imadaraji ɗiɓe gaɗi jokka haalede kornuji kewɗi enen yimɓe joni ɓe na gondi bonnude ɗum fof en kakki kala ko joguiɗen fayotade ndimakko meɗen yoni ko jeccitoɗen yalla ɗum no laato gatten hakkillo sanne tariki hakkika leydi ndi ƴewren guite amen jaati kala ko golla e ley ko ƴaɓɓi wona fe nawtoɗen guite woɓɓe saabi ɓeɗo kay yila mabɓe yo keddoɗen ni en yala ɓe natoro kala ko jeyɗen ɗum ne nafata ene malinkoɓeɓe ndeɗo ene mbawi jaati yaltude kaɗo tiɗalla fay jutata jaati ka ɗum yata fe caggal darɗo e darɗe meɗen kineɗen tellaji hakkika bangal tewtugol dabareji tuggiɗi e tariki amen jaati jaati
nous acceptions de faire face au vrai problème en cherchant la solution dans notre propre histoire